Download it from ilovezedmusic.com.
Check. Ulizake milango. Waza see you. Dona see you. Matoa see you.
Matao.
So be as see you. Check. Matoto ni waza see you be. Luma 18, wanna ba ma see you be. When you blow up, these girls wanna see you deep. OD. Why you catching feelings? More aki mamu see you be a man. Invest your own two fans alone. Zakutusa na note. Mamu lilo how to shine na more. To girls them too far too far. Na yo uli I'm too fine. I know. Tell her too far. Na lo. What's cutting bra? Wanna see more mama club? What's cutting bla? Jennifer lafamu kubu kimu katingla. Track ya shwamu injeke inge katembla. Check. Never nani rapper talk to money. Nowadays I just talk to money. Neva unapene talk to mane. Aluka kopana za kuteku kumane. Check. Yaka ki track force. Kipa 1, 2, 3. Uvone mwa izuela sauce. Kipia. Security yaka kwa ma shock tipa. Shock tiga. Niti enjenti sa inge shock tipa. So speaker. Simavileze gare mad flow. You can shine. You like a bad flow. Ani pupuli my bass flow. I can move in the game with my eyes closed. And nobody will attack me nah. Maheta manzia ata kumina. Mina kublo akiaomba ata kumina. Nikalezi mwanako ya matakinina. Kembo kuipande la fatipi. Utisamu tu ya mpange la mahiti. Niferi fela kuitambe la fasiti. Yasitongwa nikona po itambe la fashiti. Milangu kona likande la fasiti. Ungu ya kukupange la kadisi. Kukopana kukukange la kasipi. Kona kukakande la machiki. You take shots. Wani misa inge ngambela fabit. Mo keni kangela ni mwa beast. Mod, muli you a bit. Od, konongana is a big. No, shut your big, bro. Milangu kona likande fa music. Nasepa wa uuto kwande kwa mushika. Kukala ikuita ngetea kufita. Au kakuchela nikata getea lusika. Mother, father, uncle, auntie, nephew, niece. Tata wa baba sali. Oma wa babana. Yeah, this time around you mess with me, I'm going for the whole clan, man. We ain't messing with you this time around. You ain't effing with me. Miss Beat. Miss Independent.